Kukutana
atachimika nitakutia makwezi nitakutikisa atachimika nitakutia makwezi nitakutikisa
ha, kwanza unitambie umenizidi nini Kubato na mie uje naenza kotisini Uliza wambiwe mimi mtoto wa nani Ukijifanya chawa mimi mwenza kukunguni Una nini?
Una jipe nenda kungu oh, oh. Kikisa fishwa labda nupate so
Chezeo kimaliza kwenda Hatua chani kisa ujenga Wechezeo kimaliza kwenda Hatua chani kisa ujenga Nani kikukuta nae
Atachimika